Ay, fika ngibajulukise, kimi elihla likhuphukile, kimi bajutela usebenzile, sesikithi sonke siphakamile, bangithipha bathe ngiyifasise, kini ngeke ngizibayizise, ngibacishe sipho ngisisebenzise, bangalingi ngeke baze bangifice, ngithi yini, fika ngibajulukise, kimi elihla likhuphukile, kimi bajutela usebenzile, sesikithi sonke siphakamile, bangithipha bathe ngiyifasise, kini ngeke ngizibayizise, sebenzile sozikithi sonke siphakamile bangithipha bathe ngiyifasise yini ngeke ngizibhayizise ngiyabacisha sipho ngisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice ngithi yini fika ngibajulukise kimi melihlala ikhuphukile yini bathudela usebenzile sozikithi sonke siphakamile bangithipha bathe ngiyifasise yini ngeke ngizibhayizise ngiyabacisha sipho ngisisebenzise bangalingi ngeke baze bangifice sizile bathini bathi Hopo kapela na manga maningi Heba zofuneza kimpilo Heba khalele ya kimpilo Aibo uzwile batini batini Utingish milo kuzundize Heba hamila bazamini He, Malengo yubugeli shi Aibo uzwile batini batini Hena manga maningi Heza kimpilo Heya kimpilo Uzwile batini batini He kuzundize Heba hamila bazamini Malibu yukugelisi, I know